ngesifinyini fike kuwe kusasemini sezwaluze emahlepeni aze ngizokwazi uphila ngaphandle kwakho yazi ukuthonga kusafiki kuthi angisuke ngesifinyini fike kuwe kusasemini sezwaluze emahlepeni aze ngizokwazi uphila ngaphandle kwakho yazi ukuthonga kusafiki uthambile kanjani mawungekho wena uzomzizwa kanjani mawungekho wena uthambile kanjani mawungekho wena uzomzizwa kanjani uthambile kanjani uthambile kanjani mawungekho wena uzomzizwa kanjani Utangpile ganja Kasi tsimi filu mungeko Angsako nukala geto Mina angsofu nukpila geto Aumuye, elumuye Kasi tsimi filu mungeko Angsako nukala geto Mina angsofu nukpila
Angsakhona ukuhlala ngedwa mina ngisofuna